Double six.
Pole poshika, usija ukaacha baby. Zidisha masifa we, oh masifa we. Nakaribia kufika agerechi, spana zitausika baby, zitausika baby. Uni mapenzi la kibingwa Ronaldo, Ronaldo. Yeniwe kama winga koko na koko na koko. Siwezi kukupinga no, seme no, seme no. Wendo meishika roo yangu, roo yangu, roo. Oh baby ukinita, oh baby. Manza kwa naitika, ah baby. Oh baby ukinita, manza kwa naitika. Bingwa Ronaldo, Ronaldo. Yeniwe kama winga koko na koko na koko. Siwezi kukupinga no, seme no, seme no. Wendo meishika roo yangu, roo yangu, roo. Oh baby ukinita, oh baby. Maza kona itika, ah baby. Oh baby ukinita,
exclusive from SureLoaded.com.